Kings of my Uganda. Diamond Pro on the beat, say yeah.
UG Boss Music. Diamond
Ricky. Fire. Atoti. Anajelu kama yenge. Atoti. Nyono kan nyono kusha. Atoti. Anajelu kama yenge. Atoti. Nyono kan nyono kusha. Atoti. Anajelu kama yenge. Atoti. Nyono kan nyono kusha. Atoti. Anajelu kama yenge. Atoti. Nyono kan nyono kusha. Yeah. One by one makes a bundle. He hot meal if you ready come with handle. Machuka chuka mon mod barakando.
Pay me le chila wote.
Kwani check check a meal kwa kikwech. Everybody pack a scene if they flew.
Machuka chuka, machuka chuka.
No no rote mire mona jo he hot a meal. Wait a minute might pa mi tuko peden. Olo ni doa jeng chen tunga taru. Pay cook tani hot meal. Alimu basa chile yiri mako kumaridi. Anajelo kama yenge. Atoti. Nyono kan nyono kusha. Atoti. Anajelo kama yenge. Atoti. Nyono kan nyono kusha. Atoti. Anajelo kama yenge. Atoti. Nyono kan nyono kusha. Atoti. Anajelo kama yenge. Atoti. Nyono kan nyono kusha. Ziggy dada, ziggy dada. Ziggy dada, ziggy dada. Ziggy dada, ziggy dada. Machuka chuka, machuka chuka. From Monday to Sunday, picha pepe buriyot. Kako mi deg miel pepe balnia. Wipe romo ko maka meri soda. Kucha kucha, yom ya gila shina. Big up to the single days, I will look on each and again. Lige solo kezu met the meri match. Ko mi tara wego jomu kene miru walu goregi. Apua dance, okay again. Atoti, nyono kan nyono kusha. Anajelo kama yenge. Atoti, nyono kan nyono kusha. Anajelo kama yenge. Atoti, nyono kan nyono kusha. Anajelo kama yenge. Atoti, nyono kan nyono kusha. Yon miela nyanga beru chiga baga baga. Gwena chak pecho pecho anatie ye. Gwena kuche ye anatie ye. Gwena montie ye anperu nye ye. Ziggy dada, ziggy dada. Ziggy dada, ziggy dada.
Pay me le chika woti.
Kwani check check a meal kwa kikwesh. Paka chini everybody to the flow. Machuka chuka, machuka chuka. Norote mire mona jo iyon meal. Anachelo kama yenge. Nyono kan nyono kusha. Anachelo kama yenge. Nyono kan nyono kusha. Anachelo kama yenge. Nyono kan nyono kusha. Anachelo kama yenge. Nyono kan nyono kusha.